got a magical touch.
Yeah, yeah, yeah. Zaga, 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 yeah. I'm a magic to super girl. Kuwa sugu miaka mingapi, sije kuwa minapitiliza. Mana mimbachela ni pogetoni na jipikisha. Siwazi sisters, no. Staki fisa, mapenza bwana bwana, staki shida. Mimi na pilo kwa bed, no more stress. A graduate vet, barida kuna joto, say no ma. Nakimbi sana na madoki uvesi. Naga guest, nifomu za madini na invest mangoma. Narudi anytime, home ntakavyo. Staki kupangiwa mida, minafanya ntakacho. Heti, habari yanu niza milad ayo. Kwangu no more, data mesha katika bando. Yani kuwa singu raha no more. Stress bwana hizo pingo kukumbana waga zina nichangani staki. Uso sana ni michongwa dili bwana. Akili kwenye pesa na siyo kufuru gana. My logic to stupid baby.
Hizo stress me a find a way. Nipo singu na sitaji mapenzi tena. Wasana mina joy moyo ni mwepesi. Kila time nipo jimbo sina stressi tena.
No mana mimi.
Nipo single, nipo single.
Single, nipo single. Tena mimi ni enjoy.
Nipo single, nipo single.
Sina kama stress ye.
Nipo single, nipo single.
Nipo single, niko chimbo mapenzi no. On my kingdom, staki love. Again you know, mini shastro kupenda. Staki all macho tu kwa kalenda. Dede salaro. Sumizi moyo ni mnadete na nani. The magical tie tu kwa nadete na mani. Mini po loyal. Kwenye dili na dani. Ni gigi na mani. Ni kucheki madili na nandi Na make chapa. Muda wa mapenzi sina. Na tesa na furai kio singu nina. Kesha ba na jina fasi ro yangu. Na furai kuwa singu. Swa jabu.
So stress me a find a way. Nipo singu na sitaji mapenzi tena. Wasana mitajoy moyo ni mwepesi. Kila time nipo jimbo sina stressi tena.
No mana mimi.
Nipo single, nipo single.
Nipo single, tena mimi ni enjoy.
Nipo single, nipo single.
Sina kama stress ye.
Nipo single, nipo single.
Nipo single. Sheep the street major. Oh, son. Yeah, I'm allergic to stupid people.